nantale nepita bagwa mukwano nga munji nabane besubiza teri kwawukana forever batwego mesanga beitanga hani ne baby bwobono nyapita obuza nantale jagenze naye lwanca nebeta nantale afunye omundi kimulimye ekisajja yepita yasigalirawo tondeka nogenda
ensuwa
wumula mange
suliza
kyomukwano gwaffe
waliwo mulibawo lugerera
tondeka nogenda
ensuwa
wumula mange
suliza
kyomukwano gwaffe
waliwo mulibawo
waliwo byebogela kyabalungi nga gwe temufumba era temwesigwa kale gwe tobeera mwotyo golintanditawa ebyalavu jakubita nakuba mutoki nga fyukyange erimugwe gwe bakukwana bagambe oli omwana nze gwe nasiima kikole obaswaze bali abavuma balungi tondeka nogenda
ensuwa
wumula mange
suliza
kyomukwano gwaffe
waliwo mulibawo lubeerera
tondeka nogenda
ensuwa
wumula mange
suliza
kyomukwano gwaffe
waliwo mulibawo lubeerera
nze sirina sente naye lavunina tuli babanvu kubesuubi nina yakolanga nnyo mama webyoyagala akatono kenfuna musheya bebi nze naawe totyankola n'amaanyi guli kyatuwa obulungi jangu nkuli nze mama
nzomamatire
ebirungi nzonombirese tonsula dalu bwotyo
jangu nzombabatire
ebirungi nzonombirese
Jango
Jango